tarde. Sigue me flotten. Death by the body. Shep will come down in the fun in the body. Sigue me flotten. Ya ni go tarde. Death by the body. Shep will come down in the fun in the body. I just can't feel fool. Nataka ni mwambie roho yangu itatulia. Ah, yeah. She got me feeling so sick. Ah, yeah. I hear feel like I'm dead. Sikia nitafanyaje. Sikia nitafanyaje. Sikia nitafanyaje. Sikia nitafanyaje, I swear. Sikia nitafanyaje. Sikia nitafanyaje, ni bado nawaza.
My dear, just carry beer. Don't fear, see you go because daddy's here. Nam nyunyu zia, kan malizia. She give me real good head till my mind is clear. Twende viki jani, then I'ma drop you later. Daddy, 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 na kusesa ukiteta. Boy, wakona piga mombi, ya text you later. Kambiano kweli, who's njwanga is better. Tata, nisha, unawachanga. Nisha, na unapita, na obadu kawamela. Nisha, hima penzi ni haram, tutahala. Nisha, do tuondoe, kajampete na kuvisha. Do vitu unapenda kusikia. Kwa tojani na kitu ungependa kusikia. Na ukijishiki utajomba na mi ujitia. Mbona mi upita nayo na sijawahi pitia.
Sikia nitafanyaje. Sikia nitafanyaje. Sikia nitafanyaje. Sikia nitafanyaje, I swear. Sikia nitafanyaje. Sikia nitafanyaje, ni bado na waza. Sikia nitafanyaje.
Sijui nitafanyaje, sijui nicheze zeze ni mweleze, sijui ni mchokoze ni mtongoze, sijui ni semeje, au ni honge ni mtume shemegi, nigeoke damu na buti la jeje, na shindwa ni anzeje, ni mwaribie mshikaje na mabebe, tungi mpaka mabonsa wa mbebe, na wivu wa woni, KU wa mkomi, barabarani usiki honi, na chorea chori moyo kushnei. Tukiongea mapenzi honeymoon za kwetu Dubai. Kujifanya na hela kwenda shopping na tujui bei. Hakuna kumashi na mimi jua silai mei. Swahili nimefuzu na vieti jandoni. Adi maekswa na wai mashauri mwandoni. Takuonyesha pweza lipo na jua mtoni. Takudekeza baridi ipo joto jikoni, hey.
Bayona